kwewe. Woko na matati ntombi amendi chumwe ndoila. 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 Hayi khona nami lo mfana wasemzimkhulu. Ndifikile mntanam, hayi ukuthi mhlawumbe kanjani ndigalelekile. Into yokuba mani sesiteji, akube kusavuma uba ndithethe kakhulu. Into yokuba kuvane kufike inembezi kaloku. Yo baba mina ndoyila.
Yeah.